Omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owakimanya kabonera munnakibiina kya Democratic Front Dr. Bedi Bwanika asabye abawagizi be abaagala okulonda omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba pulezidenti bamulonde kubanga bwe yazze mu kibuga Masaka talina gwe yalombye. Bwanika asinzidde kyanjale mu division ya Kimanya kabonera mu kibuga Masaka bw'abadde anoonya akalulu akamuzza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku kaadi ya Democratic Front. Abadde wamu n'omubaka omukyala ow'ekibuga Masaka Juliet Kakande Nakabuye era nga naye ayagala kudda mu paalamenti okukiikirira ekibuga kino. Kubaddeko n'abakulembeze abalala okubadde Mulindwa Michael Naku Musana ayagala obwa mmeeya bw'ekibuga kino. Wanano Dr. Bedi Bwanika wasinzidde n'ategeeza nti Kyagulanyi bwe yazze Masaka talina muntu yenna gwe yalumbye ku bakulembeze ba Democratic Front era talina nsonga lwaki amulumba ng'abamu bwe bamusaba. N'ategeeza nti ye mu kalulu kano si kyangu kulumba muntu atamulumbye.
Tetulina kandidate gwe twazze kulumba. Mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno, nze saawulidde nga nvuma kati sirina wennyimirira nti ŋŋenda kumuvuma mukumira ki. Abaagala muwa akalulu mumuwe tuwedde kankide mumukiwulire. Abaagala okuwa Mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe. Nze sirumba muntu atanumbye. Ekyokubiri, nze sivuganya kubwa president kati sivuganya na Mukulu Kyagulanyi. Nze njagala bwe mupi kwa Kimanya Kabonera. Kyokusatu, nze ndi wa nkyukakyuka. Omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka.
Munsisinkano eno abalimi b'endokwa z'emmwanyi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe mu bendobendo lino ery'e Masaka Busuulwa Fred basiimye Dr. Bedi Bwanika olw'omulimu gw'akoze okugabira abalimi endokwa mu kisanja kino era bamuwadde ekirabo okumwebaza. Wabula Bedi Bwanika asinzidde eno n'asuubiza abatannafuna mmwanyi mu kisanja kino nga bw'agenda okubawa endokwa ezisukka mu bukadde bubiri ze yategese okusobola okuwa abatuuze be obusobozi obuweerera abaana. Asuubiza abawagizi be nga bw'asasa ekyuma ky'emmwanyi ekigenda okuyamba abalimi ate n'ebirala.
Mu kisanja kino kyetugendamu ngenda gaba endokwa z'emmwanyi obukadde bubiri. Nenda kunonya akatale k'emmwanyi w'ekali. Nali Bulaaya, nali mu Bawalabu, nali mu Bachina, bonna baagala emmwanyi zaffe wano. Emmwanyi zaffe Masaka ze zisinga okuwooma mu nsi yonna, mu nsi yonna. Tugenda kuzongera mu zirima, ngenda zibawa, bwe mba ngendokwa. Sibuuza oba oli wa kibiina ki, oba oli wa ddiini ki, kasita wange oli mu Kimanya Kabonera.
Ayayanira ekifo ky'omubaka omukyala w'ekibuga Masaka ku kaadi ya Democratic Front omubaka aliyo Juliet Kakande Nakabuye yavumiridde abazannya ebyobufuzi byayise eby'ekito abataagala kwogerezeganya ne baminisita ate nga bebateekwa okujjako obuweereza okuleetera abantu. Ategeezezza nti okukola oluguudo oluva ku Welcome okutuuka ekijja Bwemi, oluguudo oluva e Masaka okutuuka e Mutukula n'enguudo endala zikoleddwa mu Masaka nga bali wamu bazze nga basisinkana baminisita ate n'abantu abalala.
Ebyo byonna byonna bikolebwa ng'ababaka boogeraganya bulungi ne institutions za gavumenti ez'enjawulo ezikola ki ezikwatibwako. Abantu bangi era nsiki olunaku lumu baatukuba akafaananyi nga tuli ne minisita Katumba Wamala tuli ku nsonga yenyini ey' enguudo ne bagamba nti abo baakyuka. Bannange nsaba mbategeeze mwe muli baakibuga mukimanyi bulungi nti tuwa omusolo mwenna muwa omusolo nasire wakango komayinti oguwa nawe okukola ki oguwa